MM Beats Music.
Yamata onenepa. Ndigunena zamzenga man.
The big boss.
Oli G on the balul.
Zedwalk.com.
Balule mbaluli. Uwe. Sindi madanga wandizo didiga zamzigoli. Ndi mango dega, ndi madega, ndidi ndidi twi. Zoti tazanga ziri mbanja mwa msogoreri. Mbale wanga, as long as ndidi moyo. As long as na uka. As long as ndidi moyo, bale. As long as na uka. Ine. As long as ndidi moyo.
Nangu vintu ni vopena.
As long as na uka.
Shikuru cheni pema.
As long as ndidi moyo.
Guess who?
As long as now
who me the future pusher.
It's
like, yeah. Wow, na lelo na uka futi niliche. Ziko muambuye for showing me another day. Before na choka paponde, never forget to pray. Pressure ni ya mtu wene ape, masunga iti ya bemonga murife. Yeah, sometimes life ima kaba munga real name ya KB. Waking up na chete kelo lelo visa balance maybe. But wala pena ushto kangi wache gula olo predi. Umoyo kuchito kusungu rusa munga sisipopanga madredi. But I'm good, malinga nipe maambuye, I'm trusting you. Ndawabena ngupele tika masoba likuma ICU. Machere ya paka na waka ere, wamirandu wa refu. Tipita mufitu vimozi na vimozi price not in you. Shout out kuri bonse abaifwa irampa kakawa. Yeah, nisi babashima batamba tawa. Yeah, so nangu filipo nangu paripe. Yeah, I thank my God that I see a new day. Push.
Sindi madanga wandizo jitika zamzikoli. Ndi mango dega, ndi madega, ndidi ndidi twi. Zoti tazanga ziri mbanja mwa msogoreri. Mbale wanga, as long as ndidi moyo. Hey. As long as na uka. As long as ndidi moyo, bale. As long as na uka. Ine. As long as ndidi moyo.
Long as ndidi no mweo.
As long as na uka.
So long as ndidi mbuka.
As long as ndidi moyo.
Chikunu ndidi no mweo.
As long as na uka. Bale.
Pressure free so long as if any book. Na gete tip teni shimwiza mbani njipunk. Mali ashi ya monka na feya le mpitakof. Kwali jealous no lambo nishna le pitakof. Mwabala kili mbini fitwa le kokupen. Kwa bana ba pepe la fiat fitwa le kokupen. Maba ignorance ne misula shale kokupele. Ne mchalo chandi so reserved fitwa lo kokupen. Chombo wila pali ponse na chikumbik. Yambo na goze lata kwa baba chilondik. Nolo ninga pia kwa tipopo bachivundika. Still headline nga suji light na chilundik. I worry less not even about the couple goals. So long the payment I can think outside the couple goals. Million se kalaba sweet nga potet. Ndila kofe oxygen rich na potential. The best.
Sindi madanga wandizo jidiga zamzikoli. Ndi mango dega, ndi madega, ndidi ndidi twi. Zoti tazanga ziri mbanja mwa msogoreri. Mbale wanga, as long as ndidi moyo. Hey. As long as na uka. As long as ndidi moyo, bale. As long as na uka. Ine. As long as ndidi moyo. Hey. As long as na uka. As long as ndidi moyo. As long as na uka. Bye.
It's Polly G on the beat, boy.
Zedwap.com.